najimsafi.com.
Na kama ukininis, please just call me. Nishafumba macho kwingine sioni. Ukiwa karibu moyo unatuliza, ukiwa mbali basi nitasikiliza.
Oh my love, you're the one to free for fire.
Kibali nikikukosa takupigia nambari, na kama ukinitupa watanikuta mochwari.
Mochwari
mana naunga unga nenga naunga unga nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Naunga unga bado naunga unga nashindwa kusinzia kutwa mauza uza.
Oh my love, you're the one, two, three, four, five in my life.
Kutoka ujwe na kutafta kasoda. Hata nkio vitani usiwe na hofu simoni. Ukini bip sija piga ujwe na taftaga vocha.
Ukini acha ntalia, wate ntawambia nini? Nimezama mazima, wewe ndio tamu ya mimi. Hasira, hasira, tempashe tuliza chini. Wangu fundi maridadi, achokono wa injini. Yeah.
Alo, 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 alo. 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 Alo, 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 alo.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.